This is an MUT Radio podcast.
Isikhungo sezemfundo iMangosuthu University of Technology sisaqhubeka nochungechunge lwaso lokuvundulula umlando wendawo esiyakhele umlazi. Ngonyaka odlule mhlazi ishumi nanhlanu kuzibandlela sibe nengxoxo nezinye zeingqalabutho ezihlabahlosile ezazi kangcono ngomlazi. Zasicobelela ke emgodlweni wazo ochichimayo. Lolo hlelo lwalisakaza bukhoma khona la emsakazweni MUT Radio. Namhlanje sinenye futhi ezingqalabutho injula bchopho ezizokhuluma nayo isicobelele ngawakho ngokwalukwazi ngomlando wasemlwanzi. Sikhuluma no Dr. Thabisa Dumisa. Dokotela, sikwamukele emsakazweni iMUT Radio.
Yebo, sanibona, ngiyabonga. Siyabingelele nakubalaleli.
Siyabonga kakhulu. U-Dr. Thabisa Dumisa ube umfundisi isikhathi eside eyisakhamuzi sasemlazi futhi ujoyine umnyango wezemfundo kusukela ngonyaka ka-1975. Uze wathatha umhlalaphansi wakhe ngonyaka ka-2019. Ufundise lena eMakhumbuza High School, Vukuzakhe High School, uMbumbulu College nase-Applesbosch College. U-Dr. Thabisa Dumisa ube Chief Education Specialist for Early Childhood Development kusukela ngonyaka ka-2003 kuya ku-2019. Dr. Dumisa, siyacela babu silandise ngokufika komndeni wakho eMlazi nangempilo yakho nje jikelele ukhulela khona la eMlazi. Wafika ngamuphi unyaka umndeni wakho, ufikela kusiphi isigceme?
Umndeni ufike ngo-1951, ufikela eClipland. Ngaleso sikhathi ubusuka eLamontville. IClipland, ngithemba ukuthi sonke siyayazi, le njengamanje sokuye kuthiwe kusemahostela, kodwa ngaso sikhathi kwakuhlala imindeni. Ukuqala kwami ke ukufunda, ngiqale khona eClipland eLindo Kuhle Primary School. I-primary yayifike ibe ne-lower primary ne-higher primary. Kuthe ke ngo-1967 sasesiqala sisuswa khona, siyiswa eMlazi lokushini, abanye beyiswa kuPamashu. U-standard 6 wami ngawuqedela kwa-P eMlazi, la sokuthiwa isogwini khona. Ngase ngisuka khona ngiya eKwazini, iKwazini iyavulwa yithina ngo-1968. Ngasuka ke eKwazini ngaya eShowe ngo-1971, la engenza khona umatikuletsheni, ngenza nezokufundisa. Ngabuya ngazoqala ukufundisa eMakhumbuza ngo-1975.
Uma sibheka umlando womlazi, siyawubona ukuthi uvela kude le ngomnyaka wo-1800, usabizwa ngomlazi mission, kwaba umlazi reserve. Kuyavela futhi ukuthi umlazi ubizwe noma uqala ukubizwa ngelokishi ngonyaka ka-1962. Sike sakhuluma ke futhi nomama uGlory Champion wasilandisa nangeqhaza eladlalwa umnomzana uGeorge Champion ekwakheni komlazi. Ngifuna ukuthola la Dr. Thabisa ukuthi na kukhona ongasicobelela ngakho okwaziyo ngomlazi.
Kimina kungaba ukuthi umuntu ayibuke ngomlazi imission nomlazi ireserve. Ngoba njengoba thina sasilaphaya eClipland, sasakhelene nendawo okuthiwa umlazi reserve, lapho okwakunemndeni eminingi eyayakhe khona. Ngicabanga nje umndeni wakaMsomi wakuboka the late Welcome Msomi wawakhe lapho nabo. Ngicabange ibandla lasesheshi lelo kuthiwa ikaMdlahla lila eceleni kwaDube eBusha njengamanje. Ilona ke elali sebenza kakhulu kwezamasheshi ekuhlinzekeni ngezenkolo nezikole, omlazi high school, omlazi commercial, kwakuyingxenye yezikole ezasibhekene nalo ibandla. uPrince Mshiyeni Hospital wawuyingxenye ye Umlazi Mission Hospital elalibambisene kakhulu futhi nalo nesonto. Okutheke mase isuka isiyokwakhiwa laphaya yayise ithola igama elisha lokuthi iPrince Mshiyeni kungasesiwo Umlazi Hospital. So baningi abantu ababe neqhaza. Ngitheke mangikhuluma nomunye wenu walapha esikhungweni izolo ngathi isango la lapho MUT lele lapha ezantsi uma ulibhekisisa kuneyindonga ezikhona ngaphandle kwesango ezikhombisa ukuthi kwakunemizi eyayikhona lapho. Omunye umuzi owawulapho owakanzimande ubaba wakhona kwakuwuprofessor u-Ambrose Nzimande owaba omunye weyingcithabuchopho zokuqala eyunivesithi uNgoye. Umndeni wakhe usebenze lukhulu ekwakheni imfundo ngaphakathi eMlazi nokuthi uzigqaje ngokuthi awuvele uthi ngoba wena umpisholo ungafuni ukuthi ufunde ngoba ukhiqize abaningi ngempela abafundile wagqugquzela neminye imindeni yokuthi ayifunde.
Uma sibheka baba sesitholile ukuthi na uPrince Mshiyeni phambilini beyibizwa ngomlazi hospital. Abantu basemlazi bakomukela kanjani lolo shintsha lolo?
Ngingathi balamkela noma phela abantu bengayi nganxanye bengemanzi. Ngokuthi kwase kwakhiwa isibhedlela esesikhulu kwaba ukuthi cha ke uma ithola igama lomuntu onsundu asiyamkeleni leyo futhi uma kuukuthi ababe khona eMlazi Hospital bona abazukuchithwa ukuthi hayi nina anisenawo umsebenzi kodwa kwakhelwe phezu kwabo bakwazi ukuthi nabo babe yingxenye sakwamkela lokho sakubonga. Okunye sikubonga kakhulu nje ngisho ukuthi uma kube umuntu onsundu kube futhi umuntu ophuma kwezokubusa zakwaZulu kwaba iqhaza elikhulu. Yikho ke kuye kube nzima uma uzwa umuntu kwenye inkathi ethi ngisaya emshiyeni kodwa uma eya kwaEdward noma kwaGeorge athi angathi ngiya kwaEdward ngiya kaGeorge kodwa athi ngiye King Edward ngiya eKing George kodwa angakwazi ukuthi athi uya ePrince Mshiyeni.
Yo abaningi esike sakhuluma nabo phambilini sibheka nje umlando womlazi bababalile abantu ababamba iqhaza ekuthenini umlazi ube leli lokishi oyilona namhlanje. Ubalile omunye okuthiwa uProfessor Nzimande, bakhona abanye nje osho ukuthi lawa iwona maqhawe awubamba umlazi awenze lokishi lilona namhlanje.
Ngingathi mina baningi ngempela, baningi abasenkundleni yokufundisa, baningi abasenkundleni yezempilo nakubefundisi abalibamba iqhaza. Umuntu ke kungabe ukuthi ngoba usonta khona ebandleni lasesheshi bese ebala umfundisi umdlahla ngoba kuwasesheshi. Lesasikhungo kugcina nje sokuthiwa ikwamdlahla ngoba umfundiso belapho ngishilo ukuthi kwakunezikole ezazihlanganiswe nebandla. Kulezo zikole ngingabala oDr. Soni usadlula emhlabeni owayekwezemfundo abagcina sebesemazingeni aphezulu kakhulu ababelapho. Ngingabala othisha uGcaba abafundisa kulezo yikole naseyikoleni eyiningi ngoba nje ama high school ayengemaningi ngaleso sikhathi ayekhona kwakuhama secondary. kodwa lama secondary la ayephakela izikole ezinjengo o Adams College bephakela ama high school oshowe bephakelani ayeseyaqala ke ama high school eqhamuka kulawo ma secondary iswelihle nje qala yayibizwa ukuthi u PPS 1 kwaku post primary school yokuqala umlazi secondary oso umlazi high school wawukhona imakhumbuza kwaku PPS 2 ukwashaka kwaku PPS 3 kwaya ke zaloke sikhula lezi zinto zemfundo zingasapheli kwa JC kuphela seziya ziyophela kwa form 5
Wow, uqavile impela lo mlando womlazi. Uma sibheka futhi umlazi baba uThabisa wakhelwe phezu kwesisekelo senkolo konke kuqalwa umfundisi lapha uGeorge Champion. Nokunguye futhi owavula isikole sokuqala KwaZulu Natal mhla ka 7 kuMarch 1836. Uma ubheka dokotela eyiphi indima edlalwe inkolo ekutheni umlazi ube yileli lokishi elilona namhlanje neli futhi elibiz li balwe njengamanye amakhulu la eNingizimu Afrika.
Inkolo ngingathi idlale ichaza elikhulu kakhulu. Maningi amabandla akhona iweseli amaRoma amaZayoni amaLuthela bonke babambile iqhaza elikhulu ngoba masibheka emuva inkolo ibingabhekanga ukuthi abantu baye ukuyokhonza kuphela kodwa ibiqhamuka futhi ihambisana nokuthi wena ke ofundayo nalwa amanye amakhono okufanele ube nawo abantu bebenikezwa amakhono okusebenzisa inhlabathi batshale badle ukudla okunomsoco inkolo ibihambisana nokuthi futhi ibambisane nezempilo ibambisane nakho konke ilethe nokuthula futhi abantu behloniphana so njengoba ke umlazi usubanzi kangaka uqale nawo uloke ukhula kancane kancane ngikuzwile ubala o 1962 ngenkathi u section A no B beqala beba khona kodwa ngeke siwubukele phansi u V ngaleso sikhathi kwangakabi u section V kwakusathiwa yise GG ingakabi nemigwaqo le esiyibonayo yayisasebenzisa ama toilet angaphandle asenza amabhakede kodwa lokho kwawakha umlazi wakwazi ukuthi ukhiqize abantu abaye baba neqhasa elikhulu abantu bambayo sibane futhi indawo ezinjengongonyameni sibale zona indawo esenakhe kuzona lapho iMUT kwakuyindawo zabantu njengathi oprofessor Nzimande babe lapho miningi imindeni eyayakhe la eyalahlekelwa indawo yayo ngoba kuvulwa ilokishi leyo mindeni leyo kufanele siyibonge siyihloniphe
Oh yeah siyabonga kakhulu baba siyathola ukuthi uV wakwabizwa ngoDG isiphe sinye isigceme osaziyo esidale kusona esavula kuthenini umlazi uqale khona nje kulokho kuqanjwa ke kuthi uA lona uBB lona ubani lona isiphe isigceme esidale umlazi
ngiye ngabala iGlibblets la osokwakhiweke manje ukuthi ku abanye bathi seyimpohlweni abanye kuthiwa ama hostel lapha eGlibblets bathi mabesuswa abantu khona ngo 1967 68 69 iningi lalabo bantu basuka beza kwa R na kwa N emlazi engiye ngibonge nabo ukuthi baba nalela qhaza lokuthi ngoba imizi yabe eGlibblets yayimkhulu o four room base beba chumile, sego o 6 rooms, o 8 rooms, bathe befika nala emlazi, bafika futhi bawufaka lowo mdlandla yokuthi abantu abayikhulise imizi yabo ingahlali nje yo 4 room kuphela. Ngathi lana eGG ngikhumbula laso kukhona khona nje i uMax kwakuyi irank yamabhasi eyayilapho nakhona futhi abantu balapho kuningi abakufaka kwazoqala kwa A uE naye uba enye yama sections usho ukuthi mawungena uhlehla nawo umlazi lamanye ama section OC OD OF bese kuloke ukuthi ngoba sesivulile le section elandelayo kuzoba yipi yikho ngiye ngathi iswelihle iye yaba uPPS1 kusho ukuthi esikhathi kuvulwa uA kuvulwa uB iswelihle enye yikole eziye zathi azibe yikole ezilapha phezulu kodwa asingazibalekeli ikole ezama lower primary ngoba isisekelo sakhiwa yizikole njengombanasi osanda kahle okuyizona ebese zifaka ekoleni njengolindelani zakha ukuthi aqhutshekwe kufundwe
yeses uma sibheka umlazi usendaweni yesine ngokwezibalo uma kubhekwa amalokishi amakhulu la eNingizimu Afrika kanti futhi uphinde ubaleke njengamanye wamalokishi anobugebengu obudlangile Dr. yini engenziwa umphakathi wasemlazi ukuqeda ubugebengu nokwenza umlazi ube enye izindawo okuphephile okuhlala kuzo
mina ndingathi uma sifuna ngempela ukukhula angazi singayikhipha kanjani enqondweni yethu indaba yokuthi sihlale sikhangeza sithi uhulumeni usenzelani kodwa kube ukuthi ungqolele kube ukuthi siyazenzela ezikoleni othisha hayi ndawo umkhuhlane ufuna ukudlala ngayo ezikoleni ngingathi mina othisha abake ngempela bafundise ingane zingaze zibaleke ziye ezikoleni okuthiwa kwakweza bamhlophe uma sike sathatha imfundo sayenza imfundo yethu yaba ephusile wena othe ngifuna ukufundisa fundisa into enohlonze nazo ikhungo enikuzona zingabi ikhungo esithi sizohola kuzona kodwa kube ukuthi siyakha ubugebengu buzokwehlika kube ukuthi emagcekeni la sihlala khona asike sikwazi ukuthi sitshale khona sazi ukuthi imizi siyenza ibe ngconywana okunye okubuye kungiphathe kabuhlungu njengamanje ongazi ukuthi thina sifuna ukukhiqiza izingane ngoba sifuna ukuyothola imali yeqolo leingane esikhiqizayo esingeke sakwazi ukuyifundisa nangale imali yeqolo lokho kungasenza ukuthi ngempela sibuyele esimene esikahle kodwa njengamanje ongazi ukuthi siya kudelana ukuthi ubani okhiqiza kakhulu einganeni futhi uma ubukisisa laba abahlala endaweni lezi eziminyene ubona ogcina ubona bekhiqiza kakhulu emakhaya ubona ngathi izingane uma zibona zintathu zizine zibona ngathi ukuthi hayi sibancane zikompete ngokuthi ubani ozozala kakhulu kungazalelwa emshadweni futhi singazali siyifundise izingane zethu sithi uhulumeni ozobona asike sihlaleni phansi sithi labe sibalethe emhlabeni sizokwazi ukubondla uma sesibayisa ezikoleni othisha bazokwazi ukuthi babafundise umzali alibambe iqhaza lakhe ngibona ngathi ubugebengu buzonxipha kodwa uma kuwukuthi silethe abantu emhlabeni esingake sikwazi ukubondla kuyogcina sokunobugebengu obuningi.
Kuyezwakala kuyezwakala dokotela, ngoba siyabona ukuthi na nenye futhi ungaqasheki kwabantu abasha, abanye bayagcina bahamba bayikhundleni inkungweni zemfundo.
Angengene kule eyokuqasha.
Yes.
Ngiyavuma abantu abaqasheki. Kodwa njengoba bengaqasheki asithi naye imsebenzi imsebenzi you 200.
Yes.
Bese thina sikhiqiza ingane ezo 1000. Ngophela manje nathi labe sibaletha emhlabeni, sibaletha emhlabeni sibhekile yini ukuthi izikole zizokwazi ukubamkela bonke. Ezinye izikhungo zizokwazi yini mabephuma kulezo ikhungo iphepha aseliphethe esandleni liyahambisana yini nolwazi analo. Ikhungo zethu njoba kuloke ngicela othisha ukuthi nabo ngempela abake banikeze imfundo ehlosini. Uma singaya kuma TVET ethu, TVET colleges, bayaphuma abantu beyiphethe i-certificate zo motor mechanic zo bricklaying zobani, kodwa uthi uyabhekisa uthola ukuthi nalawo makhono ngempela awamahle ukuthi bayivulele kwabona imisebenzi. So ukungaqasheki nathi siwumphakathi siya contribute mangase sesilungu ngokuthi silethe abantu abaningi futhi abasemkhakheni lemkhakha lena engenalo uhlonze olukhulu.
Ngezwakala dokotela, namazi anobuhlakani kakhulu. Sesizwileke baba umlando womlazi nokuceba kwawo lo mlando lona. Senza kanjani ukugcina lo mlando siwugcinele nesizukulwane ezilandelayo?
Kimina ngingathi angithi asiyeke ipolitiki, kodwa ipolitiki yethu akube eyakhayo kungabi edicilela phansi. Abangena ezikhundleni akube abayoba yiso lomphakathi kungabi ogombela kwesabo. Akuthi lokhu esesinakho sikuvikele izikole zethu, amabandla ethu, konke esinakho akungabi la siyontshontsha khona, kodwa akube yilana esiyokwandisa khona. Yilo nalo akathi mina enginakho angibheke ukuthi bangaki engizokwazi ukuthi ngibakhe babe ngcono kunani. Ukube bengisenza isilungu bengizothi uma singakhrumana ukuthi mina masengifike kulolu lwazi angibe istebisi abanye abazogibela kusona ukuthi benze kangcono. Sizoba nekusasa. Kodwa makuwukuthi siyobheka ukuthi laba asebenakho siyontshontsha kubona senze lokho kwenzeke ngoJulay, sizokwehla kakhulu futhi sizoba worse kuneZimbabwe. IZimbabwe akusesiyo leya, kodwa mawuthatha abantu bakhona ulwazi namakhono abanawo noma umnotho wabo usuwehlile ukhombisa ukuthi basakwazi ukuthi babambe ngesandla sabo. Thina sifuna imali kodwa izandla zethu azakhi, asike sifunde ukwakha.
Sibonge Dr. Thabisa Dumisa ngesikhathi osiphe sona siwumsakazo iMUT Radio, usicobelela nje emgodlagodleni wakho ocebile. Siyabonga kakhulu.
Siyabonga nathi kakhulu ukuthi nisinike leli thuba, bese sicela umphakathi olalele nomphakathi owakhayo ukuthi asihlanganiseni amagxalaba sakhe.
Yebo.
Singalingi ukukhangeza.
Mhm. Siphinde sibonge futhi Dr. Ube nemini enhle.
This is an MUT Radio podcast.